nifanya kama punda, mzigo ninabeba na nadunda, na enjoy. Wala umenifunga, mapigo ya moyo yananidunda, kama ni sindano umenidunga mie hoi. Sanamu lako likajengwe posama, niende kwenu nikatoe posama, nifanye vitu wanone ndondo chama, ama nifanyeje? Jamani penzi lake pombe umelewa, na yumba nashindwa kujelewa, kama unayajua hayo unielewa, ila kama ujuindo nechelewa. Pita wote yao, oh baby. Thamani yako we, thamani yako zaidi ya rupia, hawa kuwezi yao, oh darling. Dani kuambie kwamba pinyoko menivuwa gamba, mikwako nazaje kutamba, siza nazaje baby we. Nafinyo nanivuta, nafsi nanisuta, miu nanikoshaga, nakula unanivusha, nimeweka nukta, mi nimefikaga. Sanamu lako likajengwe posama, niende kwenu nikatoe posama, nifanye vitu wanone ndondo chama, ama nifanyeje? Jamani penzi lake pombe umelewa, na yumba nashindwa kujelewa, kama unayajua hayo unielewa, ila kama ujuindo nechelewa.
It's cooked up.